Lufa, pass me that shit.
Lufa.
I'ma do this shit till I die. Sema tu ukweli, I'm never gonna stop. Kujamini ndo ishakuwa lifestyle. Ain't got worry about motherfucking uncut. I don't even think I never play. Came a long way, now ilikuwa worst day. So the fuck, now you tryna tell me? Don't you see blots on my feet? Yeah, ya nigga up on the street. 9 days out a week and never go to sleep. A lot of shit I'm never gon' speak. Lost my mama tangu niko standard 3 2003. Gumu kolewa cause ni waza tau ya kuwa na mi. Been through shit, toka enzi lipo kwa rashi. Smoking is sweet to release the pain inside of me. Sometimes I wish my mama was here and get kwa proud of me. Usiku wa manane kona tafakari. Mgongo kwenye bed, macho kwenye dari na zambali. Nataka nyumba any fucking rari. Ndo mana mjuba wezi nikuta kwenye kila pari. Sio atari, sometime na wawoni tukithoa party. Ujue ni bada kazi kubwa na ala sio zari. Celebrate, popping bottles tuki celebrate. Lame ass niggas what you tryin' hate.
I'ma do this shit till I die. Sema tu ukweli, I'm never gon' stop. Kujamini ndo ishakuwa lifestyle. Ain't got worry about motherfucking uncut. I don't even think I never play. Came a long way, now ilikuwa worst day. So the fuck, now you tryna tell me? Don't you see blots on my feet? Yeah.
On the street, don't you see blots on my feet?
Yeah.
On the street, don't you see blots on my...
Look, deep in my thoughts, tryna think about his life. Na bongo bila mchongo you any tight. I wanna make it right, that's why I don't sleep at night. I take go back to back every day, it's alright, it's alright. Kwangu nona poa tu maze. Si wazi kana choka mana bado nikote. Sometimes I hear voices in my head. Zingine zikinumiza ili mradi nipote. God dang, julizi wae napenda tu kusizi. To me it's like a thrill so kupenga nge kwa cheesy. Vitu vingine nili mwa to take easy. Stress kizidi naenda ufukweni to catch the breezy. Utano nini kwenye kazi za watu. Kama kweli unajamini swe mumini we wafu. Ngana na mimi ukemini kama umini masafu. Siku ni kitu suwa pata kuwa na nguvu ya watu. Jitihada zinakuwa zaida mtoto netamba. Sante Mungu nimekuwa ingawa baba linkata. Siku mtupa nili mjua japo ndugu alishangae bana da. Nasonga na sijakata tatama.
I'ma do this shit till I die. Sema tu ukweli, I'm never gonna stop. Kujamini ndo ishakuwa lifestyle. Ain't got worry about motherfucking uncut. I don't even think I never play. Came a long way, now ilikuwa worst day. So the fuck, now you tryna tell me? Don't you see blots on my feet? Yeah.